Minang is a poor melon. Minang is a poor melon. Minang is a poor melon. Minang is a poor melon.
Funugu pilagam nandi. Nkatse look so good. Pilagabtung of Shalambalis. Kantaboban, Basamu Gensan, Basamu Gungvim. Solanga pressing a push on your pan and Funa Leman, Chichelambi, Abanya Bayaz, and Kule Enjan, the Simba Vesjan, Nguya Abu, Yabazu Gulalanga Gad, the Mama Akina Sankuli, Nzoy Melale, Lenjalanga Kedale, Solanga Kan, why she has Banganu Bab. Mangsola imali ngizolifaka lithi thanda wena mara emhlabungenzani uthatha abantu abalungile ngifila angathi uzobuya kanti icha angeke usabuya
mina ngizophumelela mina ngizophumelela mina ngizophumelela mina ngizophumelela
Lendlala izophela mehasla na ngiyaphusha la ngilisosha ngofela akhona bavala indlela ngiyafohla la ngiyagena la iliphupho ngiyalifeza manje akudlala kwamele ngitimele ngaba nenkosi ngiyintwanga ubuhluku ubaba kamazi linda awumazi umkhulu sokukhulile ngiyabonga mina one thing ngizoyithenga imoti ikhaya lala ngokuthula ushiye imes akusana akuthula thayama lami kuthi ngikhale mangiqinga ngawo akekho ofana nawo ngilahle ekelela kuwe thani uyadlala zobuya wena ngiyakudinga baba ngiyakucanya baba nyaza ngeke usabuya ube enathi lapho uswele lapho usikhanye isele idlela
mina ngizophumelela mina ngizophumelela mina ngizophumelela mina ngizophumelela
phumelela phumelela